gadol pave na bi'en buloje waɗirde beddol sigila mum ni fuɗɗirtana kawrol manaji ɗo nder huɓere nyamedeedu nder nokkuje ittanaɗe kawrol buuri to manaji ɗi enden tefoyte de manaji ɗi enden kawrama nden ɗi ade ɗi gadde commune 5 gaɗa diyan ɗo nder huɓere nyamede enden to himɓe ƴewtinto manaji ɗi ittodira ɗi nani ko Amadou Soumana mo fedde indirane 3 famtini dow majjum
nomin godi nokku to min ittante ɗum tawaɗo gaɗa gallure nyamey misali Koubiya Kalley Palato to ɗum heɓoyta manaji ɗi nder sakuji nde goji gomɓiɗen kocca nyamduɗi nder majji amma bonnata bafin de wona mana momin potti fuu min koƴata
takkol to manaji ɗi enden ittodirte no wodi nokkure de nder mum docce ɗe ɗum huɓɓira taynude manaji ɗi enden gatte nder nokkure de ɗum no wodi masinaji ɗiɗi cingaɗi masine nisowo leɗɗe e masine bonƴitowo condi leɗɗe ɗe enden ni waɗira docce ɗen nani ko Masauda Seyni kawjiɗo nokkure de enden famtini
gaɗa ɗum wattama nder machine ɗum nisinama piite leɗɗe ɗen min gatta diyam seɗɗa nder mum min gatta nder machine kase piite leɗɗe ɗen ko hawrodira e diyam ɗan laato docce ko huɓɓirte kando laatato taari to sakuru du kiloji 33 ko taari kan watta docce goɓɓirɗe feccere sakuru denne sakuji ɗiɗi ko taari kan waɗata sakuru worru ko docce goɓɓirɗe let
de manaji ɗi enden ittodirama sey kanƴi e docce gaɗaɗe ɗen gatte nder motoje ɗe koyɗe tati jippinowe ton mairie garage to buloje ɗen enden gatte
studio manangu ayaru leydi.